Ancora ne ha rusk Ukraina dul da mreka ya shaqtay in dulan urusku ku qaado dalkaas Ukraine oo dhici karo xil kasta waxaana madaxweyne Joe Biden ugu baaqay dadka mreka ee ku sugan Ukraine in si dhaqso leh ay uga soo baxaan halkaasii warbixintan waxaan noo hayaa Nuur Xasan Nuur
isaga oo ku sugnaa magaalada Melbourne ee dalka Australia ayuu xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken maanta sheegay in Russia ay ciidamo kale oo tiro badan geystay xadka Ukraine. Blinken ayaa ka digay in duulaanka Moscow uu dhici karo saacad kasta inta lagu guda jiro ciyaaraha Olimbikada jiilaalka ee lagu wado inay soo xirmaan 20-ka bishan Febraayo.
We're in a window when an invasion could begin at any time.
Waxaanu joognaa daaqad halkaas oo uu duulaanku ka bilaabmi karo waqti walba. Marka aan sii caddeeyo waxa ku jira intay socdaan ciyaaraha Olimbikada, si fudud markaan u dhigno, waxaan sii arkaynaa calaamado dhib badan oo muujinaya kororka Ruushka. Hadalkiisu wuxuu dhinac iska dhigayaa soo jeedintii ahayd in Moscow ay sugi doonto ilaa inta laga soo dhammaynayo ciyaaraha Olimbikada xilliga qabowga ee hadda ka socda magaalada Beijing, si ay uga baaqsato inay ka caraysiiso Shiinaha oo hadda xulafo la ah Ruushka. Blinken waxa uu ku adkaystay in Mareykanka uu si xoog leh u doorbidayo in khilaafka kala dhexeeya Ruushka lagu xalliyo dariiqa diblomaasiyadda. Hadalka Blinken ayaa yimid xilli madaxweyne Joe Biden uu ku booriyay dadka Mareykanka ah ee ku sugan Ukraine inay si degdeg ah uga soo baxaan halkaas, taas oo ah calaamad kale oo muujinaysa saansaanta dagaal ay suurtagal tahay inuu ka dhaco Ukraine. Biden ayaa hadalkan ku sheegay wareysi uu siiyey TV-ga NBC ee dalkan Mareykanka. Sida ay sheegeen militariga iyo sirdoonka Mareykanka, ciidanka xoogga Ruushka ayay suurtagal tahay inay duulaan buuxa ku qaadaan Ukraine, islamarkaana ay taangiyada Moscow ay muddo 8-14 saac gudahooda ku gaari karaan caasimadda Ukraine ee Kiev. Dhinaca kalena, faahfaahin ayaa ka soo baxaysa kulankii dhowaan Moscow ku dhex maray madaxweynayaasha Faransiiska iyo Ruushka. Wararka ayaa sheegaya in madaxweyne Emmanuel Macron uu diiday codsi uga yimid Kremlinka oo ahaa inay ka qaadaan baaritaanka COVID ka hor inta uusan la kulmin madaxweyne Vladimir Putin. Ilo wareedyo ku dhowdhow madaxtooyada Faransiiska ayaa sheegaya in sababaha ay u diideen baaritaanka COVID-19 ay tahay iyaga oo ka baqay in Ruushka uu qaato tijaabada DNA-ga ama hidde-sidaha madaxweyne Macron. Arrintaas ayaana keentay in labada madaxweyne ay isu soo jirsadeen masaafo dheer intii uu socday wadahadalkii dheeraa ay toddobaadkan ku yeesheen xarunta madaxtooyada Ruushka ee Kremlinka ee ku taalla magaalada Moscow. Ruushka ayaa ka laabashada weerarka Ukraine ku xiray shuruudo dhowr ah oo ay ku jiraan in reer galbeedka ay joojiyaan isku fidintooda bariga Yurub iyo in Ukraine aysan ku biirin NATO.
Xasan idinkaas wuxuu ahaa Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari oo warbixintaas soo jeedinayay. Magaalada Beledweyne,